Ha ha. Yeah. More touch. G-Rap Zone. You know. Ha ha. Check, check. Check, check. Check, check. Uh-huh. Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay. Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay.
Hata nikiwa maskani na kuwaza tu wewe. Nikiwa mezani na tamani tunilewe. Mumbika juu chini sifa gani we upewe. Kiono huna kata mbaka mina data. Pala unapopita mbaka mtozi wana sita. Ikikisu matato kigusa kina kata. Vipi ntakupata nipige langu chata. Niteke akili moyoni siniteke. Nipe tu love nitoe upweke. Nipige magoti wambia wanicheke. Twende mbaka club agizi na chutaka. Twende na kubabu tukale pasaka.
Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay. Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay.
Ama widi nipulize, ama zeze menipige. Kidume mashine, mnyalu kamwene. Nyuma boom boom, unanipa sum sum. Nimbe city legge, mpanye kolabo na chege. Waga kambele, mtoto chele chele. Niwe Billy Gate, chukua na wallet. Kaza changamoto, joe tuishi ghetto. Takalia kigogo, ntakupa mbaka logo. Upole kama star, macho kama klal. Kila nkikuona naishia sema mambo. Vituko kwa sana na chekesha kama bambo. Anajua mbaka nani more busy. Mtoto na mapozi, macho ni ya wizi. Kama na usingizi, anajua topicheza. Alimona Sunday Priza, natamani huwe mama pia mimi baba. Wambea watakoma mbaka makahaba. Nipe mate heti kama vile sheli. Utime ZSI nikupate wapi kama china ngali. How homo itakuwa maili mbili.
Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay. Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay. Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay. Domo Singida Dodoma. Kweli matozo anakoma na kuwaza we kila day. Wengi wamemwaga pay.
G-Rap Zone watu shida. Kaiser Records. What? Check, 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 check. What's up? What's up?